sakate chikuto mumuri wali ebyo kwiga wali ebya magezi mukisakate chikuto mumuri
twagalabana babene mpisa twagalabana babe bakosi twagalabana babe berufu twagalabana bazimbe kwanga obulombo lombo nenono nebyo buwangwa byaffe babikumenga obulombo lombo nenono nebyo buwangwa byaffe balyagalenga
ekisakate kikuta omuliro ekisakate kikuta omumuli wali ebyokwiga wali ebyamagezi mukisakate chikuto mumuli
twebaza nyo nabagereka wolwo mulimu omulungi ogwo mama wa Buganda nkokoze omulimu amatendo gwokoze mama someseza abaana webale nnyo Fena
kwatire wamu
kwatire wamu ekisakate
muje fena
egwanga egwanga lya fe
kwatire wamu
Buganda ya fe ede kutiko
agalya wamu
gegalu menyama wama
kwatire wamu
kwatire wamu ekisakate
muje fena
kulabato kisomesa bato
kwatire wamu
kulabato kisomesa bato
muje fena
fena
kwatire wamu
kwatire wamu ekisakate
agalya wamu
gegalu menyama wama
kwatire wamu
kwatire wamu ekisakate Temujangoko
chikuto mumuli
mugende maso
ekisakate
tuzimbe kwanga
chikuto muliro
Uganda ya fe kure
ekisakate
tude kutiko
chikuto mumuli
tuwebaza nyo mwebale nyo
ekisakate
temujangoko
chikuto muliro
mugende maso
ekisakate
tuzimbe kwanga
chikuto mumuli
Uganda ya fe kure
ekisakate
tude kutiko
chikuto muliro
tuwebaza nyo mwebale nyo
ekisakate
temujangoko
chikuto mumuli
mugende maso